mom and make us home and talk about it, son.
Yeah. Mwana mama nimekusoma toka mbali sana. Sina nia mbaya, mimi nataka kujuana na wewe leo 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 ndo jambo la maana. So leo tu nimekuona toka jana. Amana moyo wangu kweli umevuvuga sana. Jambo moja nielewe, nielewe sana. Kwako beki hazikabi, kwako ni shazama. Mtu mzima mimi nalia wo shangai mama. Ita fire maana moto wako siwezi zima. Mafa yako changamoto yani jiji zima. Unaua wote mama, majeruhi hata kuna. Silent kill mami kimya kimya, sekta zote Charity na Tina, Singida Dodoma nyuma ulivyoshona. Nisipokuona mimi napata homa, tabibu ndo wewe, wewe wafuniponya.
Na kukataza umbali, kama usishike moto. Na kukataza umbali, na ukitaka kula, na ukitaka kula.
Yeah, wanapaka miki cheche yani sijatulie. Nia yao so nzuri kwetu ni sheyo. Tena washindo, washindo hasa, washindo kulegea. Kuhusu watoto kweli nao siwezi kukataa. Umaarufu pia nao ya ma superstar. Be sit the home baby ndipo napoka. Wapi twende tuka enjoy si tuvute raha.
Izo ata kuchezea tu,
izo kasha potea bu.
Izo ni mongorongo tu,
izo ni choka paya.
Nishomiza, nishomizo mami,
yote ni mapito.
Sogea karibu nami hani,
itikia wito.
Uplaya player sasa basi mimi,
uplaya mifinito.
Kuruka ruka tena basi mimi,
kazi za nje mwito.
Chini kutamani, chini chini,
huko tena siko.
Nashikilia umenishika mimi,
mami unamashiko.
Mane movie ni wewe na mimi,
mwanzo makafanya show. Toto na kukataza umbali, kama usishike moto. Na kukataza romba, na ukitaka kula, na ukitaka kula.
Unavyokata
Domoro,
chuchumi umatata
Kangaro,
na maji ushamwagia
Godoro.
Mweza kushadata, na ukitaka kula, taka kula,
unavyokata gongo zungu
chuchumi umatata
gorongorongo
na majusha mwagia
Godoro.
Mweza kushadata, shadata.